ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM ku murongo w'ijana n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Ikisoro muri Uganda mudusange kuri FM 88 bice 9 ya Voice of Muhabura. Turumvikana kandi ku isi hose kuri internet kuri waishatu akadomo radio yacu VOA akadomo com no ku mbuga mpuzambaga Facebook, X, Instagram na YouTube kuri radio yacu VOA. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma no mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Bimwe mu bihugu bikomeye n'imiryango mpuzamahanga bimaze iminsi bifatira u Rwanda ibihano n'ingamba mu byerekeye ubukungu na diplomasi. Bivuga ko ari uburyo bwo kuruhatira uhagarika inkunga yose ruha umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi buriho muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ku rutonde rw'ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bimaze gushinja u Rwanda kugira uruhare mu ntambara ibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo no kurufatira ingamba zigamije kurwotsa igitutu ngo rwubahirize ibyo rusabwa, hariho Canada yahagaritse itangwa ry'impushya ku bohereza mu Rwanda ibikoresho by'ikoranabuhanga. Ivuga ko itazongera kugira ibikorwa bishya by'ubucuruzi biba hagati yayo n'u Rwanda. Yahagaritse kandi inkunga ku bikorwa by'iterambere ry'ubucuruzi by'abikorera harimo n'ingendo z'ubucuruzi. Ivuga ko izanasuzuma uruhare yagira mu bikorwa mpuzamahanga bitegurwa n'u Rwanda na gahunda zarwo zo kwakira ibindi bikorwa mu bihe biri imbere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga General wavuye ku rugerero James Kabarebe, imushinja kugira uruhare mu gushyigikira umutwe w'inyeshyamba za M23. Ubwongereza nabwo bwahagaritse zimwe mu nkunga bwateraga u Rwanda, burufatira rero n'ingamba zirimo guhagarika kurutoreza ingabo, kongera gusuzuma impushya zo kugurisha ibikoresho bya gisirikare n'izindi zirebana n'ibya diplomasi. Ubudage bwabaye buhagaritse kugura kugira izindi mfashanyo ubu inshya bugenera u Rwanda, buvuga ko buzongera gusuzuma n'ibirebana n'ubufatanye bifitanye ibyo bihugu byombi muri iki gihe. Muryango w'Ubumwe bw'Uburayi nawo wasabye ko amasezerano y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro rugurisha mu mahanga yasubirwamo. Muryango w'Abibumbye nawo mu mwanzuro wawo w'2773 wamaganye wihanukiriye ibitero umutwe w'inyeshyamba za M23 ugaba mu burasirazuba bwa Congo, usaba u Rwanda guhagarika icyo wemeza ko ari inkunga rutera uyu mutwe. U Rwanda rwagumye guhakana ibyo rushinjwa byo gushyigikira umutwe M23, cyokora ntirubura ko kuvuga rweruye ko ibyo ukora bifite ishingiro, rushimangira ko leta ya Congo yananiwe gukemura ibibazo bireba abaturage bayo. Ku rundi ruhande, u Rwanda rushinja Repubulika ya Demokarasi ya Congo gushyigikira imitwe y'abarurwanya. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turareba ibi bihano n'izi ngamba bifite ingaruka ki ku bukungu bw'u Rwanda no ku mibereho y'abaturage. Abashinzwe gutsura ubukungu bw'iki gihugu babyifatamo bate? Umutumirwa wacu uyu munsi ni Dr. Olivier Kamanzi, washinze akanayobora ikigo cy'urugaga rw'abacuruzi bo muri Amerika gifite icyicaro i Chicago muri leta ya Illinois hano muri Amerika, gikorera ariko mu bihugu bigera kuri 35 byo muri Afurika. Guverineri wa leta ya Illinois yamuhaye inshingano zo gutanga uburenganzira bwo gucuruza no gutunganya itangwa ry'amasezerano agenga imirimo yo muri iyo leta, akaba ari impuguke mu byerekeye ubucuruzi n'imari. Turavugana ku murongo wa telefone ari Chicago muri leta ya Illinois. Kana Kamanzi kaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi rya Amerika.
Muraho neza Geoffrey Mutagoma.
Yego turaho, reka mbanze ngushimire rwose ko watuboneye umwanya hano ku ijwi rya Amerika ukaba ugiye kudufasha gusesengura insanganyamatsiko y'uyu munsi.
Murakoze cyane.
Dutangire ubundi ku kintu kitwa ibihano. Hari ibyitwa wenda umuntu yavuga ko ari ingamba zafashwe, ariko iyo none wagiye bigiye mu rwego rw'ibihano, ubundi ibihano by'ubukungu bisobanuye iki mu rwego rw'ubukungu?
Murakoze cyane. Nkuko watangiye usobanura, ibihano byagiye bifatwa n'ibihugu bitandukanye, kandi buri gihugu gifata ibyo bihano bitandukanye, buri gihugu cyagiye gifata ku giti cyacyo bihano bitandukanye. Hari n'ibyo byagiye bifatwa ubona bidashobora gushyirwa mu bikorwa ubu ngubu, ariko bavuga yuko bashobora gufata n'izindi ngamba cyangwa ibindi bihano mu gihe kizaza. Izo ngamba kenshi zifatwa hari ikibazo kigomba gukemuka, nkuko wabisobanuye neza cyane. Icyo urumva ko ari uguha igitutu u Rwanda kugira ngo rubane abasirikare babo u Rwanda muri Congo, no gusaba ko igihugu gihagarara gufasha uriya mutwe wa M23 n'abandi n'izindi mitwe iwushamikiyeho nka AFC. Ibyo rero akenshi mu bihano bijyanye n'ubukungu nabishyira nko mu rwego cyangwa se mu bwoko nka butatu cyangwa se butanu. Hari ibihano by'ubucuruzi n'imari cyangwa se economic and finance sanctions, uko nabyita mu Cyongereza. Hakaba n'ibihano byo mu rwego rwa gisirikare, nk'uko wabisobanuye bihagarara nko gutanga intwaro byagomba gutanga, ko kugurisha izo ntwaro ku gihugu nabyo bishobora guhagarikwa. Hari gufatira imitungo y'abantu n'ibintu batunze cyangwa se no kugenda hirya no hino, urubona ku bucuruzi nabwo bagomba kugenda, ntabwo wacuruza utabasha kugenda, nk'iya nibyo nakwita travel ban. Hari n'ibindi bihano bishobora gufatwa cyane cyane bireba nk'ibicuruzwa by'ingenzi by'igihugu. Twavuga ufashe nk'u Rwanda gucuruza nk'ikawa, icyayi n'ibindi bicuruzwa bikomeye ku gihugu bizana imari, bizanira amadovize igihugu, nabyo usanga nabyo mu rwego rw'ubukungu usanga ari byo byitabwaho cyane, kugira ngo mu rwego rwo kugira ngo ibyo bihano bishobora kuba byagira icyo bigeraho. Ndavuga ku bantu babitanga. Ikigaragara ni uko ibihano nk'uko byagiye bitangwa, navuga ko biri mu bwoko bubiri. Hari ibihano byagiye bifatirwa abantu ku giti cyabo cyangwa icyo bita targeted sanctions, byibasira nk'umuntu ku giti cye, cyane cyane usabye ibihano byibasira nk'abantu b'abayobozi. Hakaba n'ibindi bihano urebwa nabyo bishobora muri rusange ubona bigamije ku gihugu cyose, cyangwa se bishobora kugira ingaruka ku baturage b'igihugu cyose, atari abantu bamwe, ariko bishobora kugira ingaruka ku gihugu cyose nk'uko yari maze kubivuga. Itandukanyirizo riri muri ibyo bihano bibiri navuga urebye muri rusange byagiye bifatwa, ni uko biriya bihano bifatirwa ku bantu b'abayobozi cyangwa se target sanctions usanga aribyo bigira icyo bigeraho cyane. Urebye byagiye bikorwa, ufashe muri Libya ugafata muri Iraq n'ahandi hose byagiye bifatirwa hirya no hino ku isi, usanga aribyo bigenda bigira icyo bigeraho. Ibifatirwa abaturage urumva bigira ingaruka ku muturage cyane, ariko aba bandi b'abayobozi nta ngaruka zikomeye bagiraho, kuko basanzwe bifite bafite amikoro bafite n'ukuntu babyikuramo muri urwo rwego nabishyira muri urwo rwego.
Dukomereze kuri ibyo ngibyo bifatirwa abaturage, noneho kuko wari ubishyize mu mirwi itandukanye cyane cyane, noneho tugaruke kuri biriya by'ubukungu cyane cyane birebana wenda n'ibicuruzwa bijya cyangwa biva mu Rwanda. Turebe noneho ibyo bifite ingaruka ku baturage n'uburyo izo ngaruka ziza zibageraho zite, biba byifashe bite?
Reka twifashishe nk'ingengo y'imari yatanzwe n'u Rwanda muri mu myaka mu 2022 ingengo y'imari ya 2024 n'ingengo y'imari ya 2025 urebye ingengo y'imari muri rusange muri yose hamwe nyishize nko mu madorari igeze nko kuma miliyari hafi miliyari 5 z'amadorari uko na bishize mu madorari nuko nabivuga urebye amafaranga aturuka hanze ari mu rwego rwa rw'inguzanyo ndetse no mu rwego rwa navuga ngo ikirwa rw'ibihano ndetse na uke mu rwego rwa rw'inguzanyo ndetse n'ifashanyo bigeze hafi ya 44% y'ingengo y'imari yose bivuga yuko amiro 44% ibihano byo bifashe ayo mafaranga agomba kugira aho aturuka icyo gihe abaturage ayo 44% yajyaga gufasha abaturage iyo ngengo y'imari yerekana ko amafaranga yagombaga kujya mu bikorwa by'iremezo mu bintu bitandukanye hirya no hino ku isi ayo mafaranga rero atabonetse urumva ko abaturage nk'ibyo bikorwa by'iremezo n'ibindi byagombaga gukorwa bishobora kugiraho ingorane zikomeye cyane ari nka ingabo zohererezwaga hirya no hino kubungabunga mu bikorwa byo kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi ayo mafaranga nayo ageze hafi ku 317,000,000 urumva ibyo bihano bifashwe babasirika bajya kubungabunga bafite imiryango nabo boherezaga imiryango yabo ayo mafaranga avuyeho iyo miryango yabo nayo yagerwaho ingorane icyo gihe umuturage usanzwe urumva nari maze kubwira mu rwego rwo kohereza ibicuruzwa ibyo bicuruzwa byoherezwa navuga yuko imba byoherezwaga hazaga amadovize agafasha bije y'u Rwanda cyangwa se agafasha n'imari y'u Rwanda icyo gihe ari ibintu bishobora kubaho nabyishyira mu rwego rutatu icya mbere ingengo y'imari zahungabana icyo gihe nkuba nimaze kubivuga abaturage nabo bagire ikibazo mu rwego rw'ubuhinzi mu rwego rw'ubuvuzi mu nzego zose icya kabiri imirimo izagabanuka ishobora kugabanuka bitewe n'uko y'amafaranga yabonekaga noneho iyo amafaranga yazaga aje kubaka nk'ibyo bikorwa by'iremezo cyangwa se kubaka ibitaro kubaka amashuri gufasha amashuri ayo mafaranga nayo azagabanuka navuga ibyerekeranye n'izamuka n'ifaranga mu Rwanda kubwira ko nimba amafaranga atakiboneka nimba umuntu adashobora gukora ngo abone akazi ni ukuvuga yuko atazaba afite amafaranga kuba yabona ukuntu ajya guhaha ku isoko icyo gihe nabyo bizagira ikibazo cyangwa ibicuruzwa bimwe bidashobora kwinjira kubera ko nta madovize ahari bizazamuka ubwo byerekane kubera ko nta mafaranga ahariyo gutumiza ibicuruzwa ibije nabyo bize bigere mu gihugu bihenze cyane icyo gihe bituma n'ibicuruzwa ku isoko nabyo bishobora kuzamuka urumva ari ubwerekeranye na n'imari ingengo y'imari izagihungabana ubwo namaze no kuvuga ibyerekeranye n'ifaranga ku isoko rizazamuka ibicuruzwa bizazamuka ku isoko imirimo nayo ishobora kubura kubera abaturage badashobora kwihingira badashobora kwikorera gukora imirimo kubera ko akazi kabuze ibyo navutanga nk'urugero wenda rufatika dufate nk'urugero igihugu nka Canada fate nko Amerika n'ibindi bihugu byagiye bifata urugero bifata ibihano nk'igihugu cya Amerika muribuka ikigo gishinzwe gutanga imfashanyo cya USAID cyahagaritse imfashanyo ku Rwanda no ku bindi ntabwo ari u Rwanda gusa n'ibihugu byinshi ni ukuvuga ko iyo imfashanyo yajyaga ijya mu gufasha abaturage cyane cyane nko mu mashuri kugaburira abana nko mu buganga yajyaga mu buhinzi n'ahandi henshi hatandukanye kuva iriya mfashanyo yatangwaga yahagarara ni ukuvuga ko hari ibigo bimwe na bimwe bishobora kuba byarahagaritse gukora n'ibindi bishobora kuzahagarika gukora kubera iriya mfashanyo bivuga yuko abo bantu bakora bari basanzwe bakora byo bakora mu bari mu burezi ari mu buhinzi ari mu buvuzi cyo gihe ntago bazashobora kongera gukora no kuvuga ko iyo mirimo izahagarara bizagira ingaruka ku muturage ku buryo bufatika. Navuga nk'ingengo zajya nko mu nka Canada. Canada iravuga iti abantu mu rwego rwafashe ibihano mu rwego rw'ubucuruzi. Ko kuvuga guti ingendo zajyaga zikorwa mu rwego rw'ubucuruzi uvumva abantu mu Rwanda rwajyaga guhahira muri Canada rugafata nk'ibicuruzwa bimwe na Canada yoherezaga mu Rwanda n'ibindi twabihagaritse hari ibicuruzwa byazaga bikajya nko mu nganda guteza imbere inganda z'iwacu zo mu Rwanda. Icyo gihe izo nganda ntizashobora gukora ni ukuvuga ko abakozi bazabirukana urumva ko bishobora kugira ingaruka kuri abo bakozi bakoraga. Mu buryo rero hari icyo ugize kumbaza vuguti se bishyirwa mu bikorwa bite sinzi nicyo mbanye nigize nyigira icyo nkivugaho. Biriya bihano byafashwe urabona ko byagiye bifatwa hagati igihugu gifata ibihano byacyo ku giti cyacyo icyo hagati y'u Rwanda n'icyo gihugu nibyo nabyita bilateral. Hari n'ibindi bihano byagiye bifatwa mu buryo
mpuzamahanga ku rwego rw'isi
nk'imiryango y'ubumwe bw'Uburayi
na
multilateral yego. Hari n'indi na biriya byafashwe n'umuryango w'abibumbye. Kuri biriya byafashwe buri gihugu ku cyacyo reka nongere nkange nk'urwa rugero nayo mfashe rwa Canada wabonye ko Canada ifata biriya bihano minisiteri ishinzwe ububanyi n'amahanga yari ifatanyije n'izindi za minisiteri navuga zimwe nk'ubucuruzi bahuriye hamwe bafatira biriya ingamba z'ibihano babifatira hamwe
zari minisiteri eshatu ngira ngo inzego za leta
eshatu minisiteri eshatu. Icyo bishaka kuvuga bazanye hamwe nuko buri minisiteri ifite icyo yakoranaga n'u Rwanda niyo mpamvu wabonaga nk'iminisiteri y'ubucuruzi twafata nk'urugero yavuze iti ibicuruzwa bimwe byavaga muri Canada ntabwo bizongererwa koherezwa mu Rwanda n'urugero rwongera avuga ati ingendo z'ubucuruzi zakorwaga nazo zirahagaritswe. Ni ukuvuga ko minisiteri y'ubucuruzi niyo izagomba kugenda ikabishyira mu bikorwa nimba igomba gutumira abacuruzi b'abanyarwanda kujya muri Canada cyangwa se ibicuruzwa byoherezwa mu Rwanda niyo ifite inshingano mu gushyira mu bikorwa ibyo bikorwa bigomba gukorwa ibyo bihano bigomba gukorwa. Iyo navuga ku gihugu ubwacyo nk'umuryango y'ubumwe bw'Uburayi iyo urabona ko ntabwo iratanga ukubona ibyo nashoboye gusoma ntabwo baratanga ibihano kubera ko byafashwe n'umutwe w'abadepite niko nabyitwa ivuga yuko komisiyo ishinzwe komisiyo y'ubumwe bw'Uburayi yari izabishyira mu bikorwa iyo ndatekereza ko bitarashyirwa mu bikorwa.
Iyo babishyize mu bikorwa ho
gufata ibyo bikorwa tukareba ibyo ari byo.
Iyo babishyize mu bikorwa ndagira ngo nsabe abari ku murongo wa telefoni ntibarambirwe turaje mu kanya tubaha ijambo. Iyo babishyize mu bikorwa ku rwego rw'umuryango bikorwa gute?
Iyo urumva iyo bita Union Commission European Union Commission cyangwa se umuryango w'Uburayi washyizeho urwego rushinzwe gushyira mu bikorwa ibyemezo bifashwe n'urwego rw'abadepite. Ni ukuvuga ko amategeko yose yashyizweho ingamba zose zifashwe hari urwego rushinzwe gushyira mu bikorwa niyo byo byita Union Commission. Niyo rero ifite inshingano zayo mu kuvuga guti ibi byemezo bifashwe nitwe tugomba kubishyira mu bikorwa. Navuga niba wabonye uko buri gihugu hari ambasaderi uhagarariye ubumwe bw'Uburayi muri icyo gihugu ni ukuvuga ko abatanga amakuru nawe ashinzwe gukurikirana ku ibyo bihano byafashwe ambasaderi uri muri icyo gihugu kumenya uko birimo bigenda nimba bigenda neza cyangwa bitagenda neza kuko muri iyo navuga mu rwego rw'ambasade aho rukorera nko mu Rwanda ndabizi ko European Union cyangwa se ubumwe bw'Uburayi ufite ibiro byayo mu Rwanda, ni ukuvuga ko icyo ambasade nayo ifite ibiro bikorera aho ngaho, nayo ibishinzwe gukurikirana kubyo bishyirwa mu bikorwa. Urebye niyo komisiyo ibishyira mu bikorwa ifatanyije na ambasade n'ibindi biro n'abandi bafatikanya bakorana. Cyane cyane ureba ubona ko hari nk'ibihano bifatwa bigenda bitanyura no muri bije y'igihugu cyangwa icyo bita budget support, bigenda bifasha umuturage bitanyuze ku ruhande directement. Ni ukuvuga ibyo ngibyo byo bihita bigira ingaruka aho kanya, kuko nk'ikigo nko byo bindi nasobanuraga mvuga USAID cyangwa se inyo European nayo ifite ibihano, bifite imfashanyo itanga ikaziha abaturage, zikazigera ku baturage, ku kugaburira abana mu mashuri, gufasha abaturage, hari ibyo bikorwa bigenda bikorwa bitanyuze muri leta bikajya bigera ku muturage. Ibyo bihita bihagarara ako kanya kuko baba bafite ibigo bakorana nabyo bahita babihagarikiye, babihagarikira imfashanyo, izo mfashanyo batangaga babiha ibyo bigo byari bikorana n'abaturage bahita bihagarika ako kanya. Ibyo rero bihita bigira ingaruka ako kanya, ibinyura muri budget support habwo bishobora gufata igihe kugira ngo bigere ku muturage.
Turakomeza tureba ibijyanye n'ibyo bihano, wenda n'icyo bari mu nzego zishinzwe kubungabunga ubukungu bashobora gukora mu rwego rwo kwirinda ko bwahungabana. Ariko nyemerera tujye ku murongo wa telefone twakire, hariho abantu babiri, hariho Marcel na Siriyake Clement Silva. Duhere kuri Marcel, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Ndakoze cyane kandi n'umutumirwa nanjye ndamuramukije.
Arakumva.
Mperereye i Kigali mu Rwanda, ndashaka kuvuga ni nk'igitekerezo ariko ndi umubaza ikibazo nyuma. Ntekereza ko gufata ibihano, gufatira igihugu ibihano wenda kubera ikibazo nk'iki ngiki kiriho cyo mu burasirazuba bwa Kongo, bavuga ko leta y'u Rwanda ifite ingabo, njye mbibona mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere harimo nk'igikangisho ibihugu bikize bishobora kuba bikoresha nko ku bihugu bikenye kugira ngo bakorane ijambo bahoranye mu gihe cy'ubukoroni, wenda akaba ari nayo mpamvu rimwe na rimwe ibihugu byacu bya Afurika bidatera imbere ku iteka ryose biba bihora bihanze amaso amahanga. Ikindi cya kabiri, iyo urebye ukuntu imiryango mpuzamahanga yose yaburikiye gufatira u Rwanda ibihano, uhita wibaza ngo kuki igihe abacancuro bafashwe na mu 2023 banyuzwaga mu Rwanda, iyo miryango yose ko itahagurutse kandi gukoresha abacancuro mu ntambara nk'izi ngizi batemewe, byagenze bite kuho bacecetse bakaruca bakarumira? Ntabwo byaba ari uko abo bacancuro bari abazungu, niyo baba birabura nabwo baba baracecetse? Hanyuma ikindi ahangaha nanone kindi navuga ni ugukuramo isomo ku bihugu bikiri mu nzira y'iterambere, cyane cyane ibyacu byo mu karere k'ibiyaga bigari, kubera ko usanga abantu benshi bahora bategereje inkunga z'amahanga kurusha uko bakoresha duke twabo bafite ubwabo. Usanga n'ingengo z'imari z'ibihugu zisapotingwa n'izo nkunga. Aha nkavuga nti bishobora kuba intandaro yo kwigira bya nyabyo ku buryo bwuzuye. Twarabibonye muri Libya, Kadafi mbere y'uko apfa cyari igihugu giteye imbere ahubwo cyo gitanga umwenda, ariko amaze gupfa uyu munsi Libya icitse mu 5. Twarabibonye Siad Barre Abanyamerika ariya muri Somalia, cyakurikiyeho n'uyu munsi dore kuva mu 1990 kugeza uyu munsi. N'ibi ngibi rero ntekereza ko ibi byose Ababiligi n'Abadage nibo babyishimima, nibo bakase imipaka, ariko ubona ko ibintu byakomeje kuba agaterera nzamba. Haravuga umutwe wa M23 ariko FDLR ntigire ikivugwaho. Ibi ngibi nabyo aze kubitubwira, hatubwira impamvu hari ibintu bamwe baceceka, ibindi akaba ari byo bashyiraho amajwi byonyine, kandi hari ahabarizwa imitwe myinshi, wenda no kuvuga ku Rwanda gufunga intwaro nk'uku nguku, ubwirinzi bwacu bw'igihugu. Tekereza ko ari umutekano w'umuntu ku giti cye, kandi ntawe ugira inama umuntu uburyo arugarira urugo rwe cyangwa se uburyo arurangaza buri muntu akinga akurikije ubushobozi bwe. Murakoze, numva gari icyo ngicyo nshobora kuvuga muri iki kiganiro.
Urakoze Marcel, ariko nagira ngo nibutse yuko umutumirwa wacu turimo turaganira nk'impuguke mu byerekeye ubucuruzi n'imari, ibyemezo rero byo ku rwego rwa politiki nubwo ntamuvugira bwose, ndatekereza ko byaba bisa nk'aho bigiye ku ruhande rw'insanganyamatsiko yacu, ariko buriya naba afite icyo bivugaho araza kubivuga. Nibutsa abaduteza amatwi nabohereza nimero zabo bashaka kubaza ibibazo ko bagerageza kubigenda babiganisha kuri iyo nsanganyamatsiko bamubaza nk'impuguke mu byerekeye ubucuruzi n'imari kuruta ko byaba ari ibibazo ku ngingo za politiki. Mbere y'uko gusubiza reka twihuse twakire na Siriyake Clement Silva ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane.
Uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo? Okay, ndumva tutakumva, reka ubwo uraza kwigira ahantu hatari urusaku ubone kubaza ikibazo cyawe. Bwana Kamanzi.
Murakoze ne kuri duhamagaye abaza yibaza ati ibihugu byafashe ubundi byari hehe, cyane cyane akumva ko igitekerezo cyari kuvuga ko ibi bihano bitagiri icyo bigeraho cyangwa sanga ari kwibasira. Icyo navuga ko nuko natangiye mbivuga yuko ibihano bifatwa hari ikintu bigamije kugeraho, bishobora kukigeraho bishobora no kutakigeraho, kandi bifatwa bitewe n'inyungu ya buri gihugu ku giti cyacyo. Ari inyungu, ari Amerika afite inyungu iyo ufashe ibyo bihano ishaka kugeraho, bitewe inyungu navuga ni ukubifatanya nk'umubano bishobora kubifatanya n'igihugu cya Congo. Wenda igihugu cya Congo cyashoboye kumvisha Amerika ko cyatewe, noneho Amerika ikavuga kuko ifite inyungu yuko ari cyo cyakora kugira ngo nimba cyaratewe noneho abateye icyo gihugu bahagarike kugitera. N'ubu baravuga ku Rwanda rwo rwateye muri Congo. Urumva ko hari indi nyungu navuga ni mu rwego rujyanye na human rights, sinziko nabyita
uburenganzira bwa muntu,
uburenganzira bwa buri muntu. Ibihugu byatembere cyane cyane bibishyira imbere, urabona nk'abantu benshi bapfa bapfuye bijya kuri za televiziyo hirya no hino ku isi, abaturage barabibona, bashyira igitutu rero kuri za leta zabo kugira ngo leta zabo zigire icyo zibikoraho. Akenshi usanga ibihugu hirya no hino ku isi bitabyitabira kureba koko abo bantu barengana barengana iki, niyo mpamvu akenshi bashyiraho ibyo bihano. Ikindi na buri wese atakwirengagiza ni uko muri karaka leta ya Congo ari igihugu gikize cyane, gifite amabuye y'agaciro n'ubundi bukire bwinshi cyane, ku buryo hari inyungu nyinshi cyane z'ibihugu byinshi cyane, ku buryo izo nyungu ntabwo bazireka ngo cyane cyane amasosiyete yabo akorerayo ko amasosiyete yagira yahungabana. Izo ni inyungu ziba zihari ku gihugu cyabo, bagomba kugusigasira kugira ngo amasosiyete akorere aho ngaho, cyane cyane n'imirimo yatangwaga idahagarara. Hari inyungu nyinshi ziba zirimo ku bihugu ku giti cyabo, hakabaho tubivuge no rega tubyagure tushyire mu rwego rw'isi. Ubundi umuryango w'ubumwe, umuryango w'abibumbye washyizweho ufite ingamba yo kugarura amahoro n'ubumwe ku isi. Ni ukuvuga umuryango ushinzwe wari ushinzwe guhagarika izo ntambara zose zigenda ziba ku isi, ukagarura amahoro, uretse ko bigaragara ku byinshi byagiye binanirana. Urabona muri Congo byarananiranye imyaka myinshi bahamaze, ariko niyo mpamvu ubona ko umuryango w'abibumbye nawo wafashe ingamba cyangwa ibihano, usaba u Rwanda gukura ingabo muri Congo, usaba n'u Rwanda guhagarika gufasha uriya mutwa 23. Urumva rero hari inyungu zijyanye ku gihugu cyacyo cyangwa se muri rusange, mu buryo bwo ku isi binyuze mu muryango w'abibumbye. Usanga ibyo byose ari ibintu umuntu atakwirengagiza, cyane cyane byose wenda ntabwo mvuga inyungu ko hari umuntu bivanamo inyungu igaragara, hari n'inyungu zitagaragara kenshi cyane. Izo nyungu zitanagaragara usanga rero zisa usanga zifite ingufu nyinshi cyane.
Hari abatwandi Kye rero kuri Facebook barimo mu nyeshyaka Jean d'Amour avuga ati ese ubwo ikibazo no ku Rwanda rwatera inkunga M23 cyangwa ikibazo cyari gikwiriye gukemuka n'impamvu Rwanda rwagira ayo mahitamo nubwo ari nta bihamya byuko uwo mutwe ari u Rwanda rufasha ati gusa uko byamera kose u Rwanda ntabwo ruzamera nka Congo ngo rwe gucunga umutekano n'ubusugire bw'igihugu ibyo kandi bikorwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi Congo n'u Burundi nabo bafatanya bari FDR igihe bigambaga gutera u Rwanda urya ubuyobozi bw'u Rwanda bwarumvaga kandi ntabwo bwari guterera iyo ngo igihugu kigabweho ibitero ati naho abafata ibihano naho abafata ibihano bo bashyize imbere icyo bashyize imbere kirazwi n'indonke bakurikiye muri Congo na icyo yise mu cyongereza shameful deals cyangwa se bikorwa bikojeje isoni ubucuruzi burimo ibikorwa bikojeje isoni hari gukina bari gukina n'abayobozi b'icyo gihugu witwa Jide Niyonzima ati ntangaruka kuko inkotanyi zifite ibanga zigendana zifite gaz na petrol kandi u Rwanda rukorana computer hari kindi yari yashyize muri iyi message ariko twagikuyemo kubera amahame agenga itangazamo imwuga bitangazamakuru atugenga cyangwa se agenga abanyamakuru bose aho bava bakagera mu masengesho Jean Paul ati Amerika yofatira gute u Rwanda ibihano ariyo yayitumye la raison du plus fort est toujours la meilleure birazwi ko karena hoze mbaza bazi igifaransa barambwira ngo ingo ibyo bivuze ngo igitekerezo cy'ukomeye iteka nicyo gifatwa cyangwa se nicyo kiganza ati birazwi ko kuko iya bikindi gihugu cyabikoze kida hagarikiwe kiba cyarafatiwe kutongera kugura ibirwanisho mu bindi bihugu kuko kuvogera imbibe z'ikindi gihugu cikukiye ukakirasa ugikora ugihora ubutunzi muri cyo amakungu arorera ukirirwa wica usesa amaraso y'abene gihugu ubahora ubutunzi bwabo mwebwe mubikora mutejwe imbere no gusesa amaraso y'abene gihugu rero ibyo ni igitekerezo cy'amasengesho Jean Paul ku murongo wa telefone dufite Jean-Claude na Casimir Siborurema duhere kuri Jean-Claude kaza mu kiganiro muri sanga uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
Yego murakoze cyane ni Padre Jean-Claude merereye mu murenge wa Ngarama mu karere ka Gatsibo ikibazo tugira na amahanga avuga ngafatira u Rwanda ibihano kubera umutekano rwagiye kurinda ku mbibe zarwo agaro kubagorure muri Congo ahubwo rwagiye kurinda ku mbibi zarwo ahubwo ikibazo kubera ko experience u Rwanda rufite hagiye habamo intambara zigoranye zivangura moko bira bintu bibera muri Congo bishobora kuba ari genocide ariko amahanga ntabyiteho ubwo rero twahisemo gutekereza kuvuga ngo ese byagenda gute kugira ngo turinde umutekano w'igihugu kubera ko Congo yavuga ati iri gutera u Rwanda amahanga abyumva ariko nta kintu igeza bikoraho ariko gusa gutekereza icyo kintu amahanga ugasanga afatiye u Rwanda ibihano atabanje gutekereza neza yige ku kibazo cy'abanyekongo agenda gikemure ubwo twagize impungenge ese ibi bintu bizageza ryari bizagarukira he mutubarize impuguke mutubarize abo banyamahanga bafata imyanzuro batabanje kureba ikibazo twabategejeho mbere cya FDR ziri muri Congo ubwo rero nkavuga ngo byabyo byose mwatubariza abanyamakuru mukatubariza amahanga icyo babikoraho mwakoze cyane
urakoze cyane bwana Habyarimana Jean Claude tubizageza ryari bizagarukira hereka twumve na Casimir Siborurema kaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
mwiriwe
ho
yego ni Casimir muvugana Jeyu hano badufatira ntago tubyumva kimwe Mumbarizi mutumirwa ati kuki igihugu gifata ikindi gihugu ibihano gute ese ari urugo rwafatira ubundi rugo ibihano ariko u Rwanda rufite ubunararibonye rwo si ubwa mbere rufatira ibihano rufite uko ruzagenda rubigenza ariko mutubarize ati ni gute igihugu gifatira ikindi gihugu ibihano
urakoze cyane bwana Siborurema Casimir ugire umunsi mwiza
murakoze ndategeze ibisubizo byanyu ndabyumva kuri radio ndikumva kuri radio
Ye urakoze cyane. Bwana Kabanzi uyu ati gufata ibihano bizageza ryari bizagarukira hehe undati igihugu gifatira ikindi bihano gute byinyibukije ejo bundi Rwanda rutangaza ko narwo ruhagaritse ibikorwa by'ubufatanye rwa rufitanye n'igihugu cy'Ububiligi.
Nibyo urakoze Mutagoma. Uyitwa Jean-Claude yavuze ibintu byinshi cyane. Igisubizo kuri we navuga ko numva ari igihugu twe tugomba kwishakamo ibisubizo nk'Abanyafurika nk'abaturanyi. Tutaguhamagara abandi ngo nibaze badushakira ibisubizo, ndumva ariho twahera. Umuntu umuturanyi, tuvuga umuturanyi w'u Rwanda na Congo, ndumva ari bagomba kwishakamo igisubizo. Icyo ni igitekerezo cyanjye. Nakuriya na Afurika ubona y'ubumwe, ubumwe bwa Afurika cyangwa se mu buryo bw'akarere. Turabatumira, abandi urabatumira ko hagati y'ibihugu bibiri babanje gushaka ukuntu bakumvikana kuri ibyo bibazo bihari. Urumva ko bibonaniwe kumvikana arwo bitabaza abandi kugira ngo baze kubafasha, ariko mu gihe cyose tuzaba duhamagara ngo abandi nibaze baturebere umuriro urimo gushyi wacu, bizatera ibibazo byinshi cyane. Kwa ibibazo byinshi kenshi usanga igihugu kiba gifite kikananirwa kubirangiza, ugasanga bigiye bizana izi ngorane turimo kuvuga. Usanga nk'ibihugu bifite kenshi wasanze uvuga hagati y'u Rwanda na Congo hari impunzi zimwe ziri mu Rwanda izindi ziri muri Congo, ugasanga ibibazo byagiye bimara imyaka n'imyaka bidakemuwe, ugasanga bigenda bikura bikageza aho tugeze. Dufashe n'amateka uko ibintu byagiye bigenda, ibibazo byagiye bibaho, ariko ugasanga bigiye bikemurwa. Guhera muri 1996 muri ya ntambara y'u Rwanda na Congo yakuyeho mu butu, u Rwanda rugiye gukuraho FDLR muri Congo, ibyo ntibyigiye birangira, aho wagiye ubona imitwe myinshi igenda ihora ibaho. Ibyo rero nkabona yuko hagati y'ibihugu ntibyigize mu buryo bwo kubicara hamwe bakabiganiraho ikibazo bakakirangiza. Iki kibazo ntikigize kirangira. Niba uhamagara abanyamahanga bazaza ariko ntabwo bizarangira mu gihe tutavuze ngo twicare hamwe tukicoce tukirangize. Ntekereza yuko bitazashoboka, haba no mu gihugu imbere yacyo, mu buri gihugu cyacyo haba ibibazo byinshi biri muri Congo imbere yayo, imbere yacyo nacyo kivutse ariya mitwe yose iri muri Congo. Hari ibibazo nabyo biri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, hari impunzi ziri hanze, hari ibindi bibazo biri mu gihugu biba bikakaye, ugasanga na bimwe na bimwe bidakemurwa no mu gihugu imbere yacyo. Ntekereza ko ibyo byose ari ibintu tugomba gukemura mbere yo kwitabaza abandi bo hanze baza kudufasha muri byose. Njye ntekereza ko icyo kintu tutacyitaho cyane ngo dushake ukuntu twakemura, cyane cyane nk'umuturage yashyirwe ku isonga nyine agire icyo abikoraho cyangwa n'icyo yabivugaho cyangwa akanagira icyo abikoraho. Ntekereza ko hantu ari ahantu twagombye kwashyiramo ingufu nyinshi cyane nk'abaturage.
Komeza.
Nashyira kuri iki kibazo, sinzi mba najya ku kibazo cya kabiri cya Kazimiri.
Yego.
Ku kibazo cya Kazimiri uvuga ati ibihano bifatagwa bite, ni kuti ikindi gihugu cyagufatira ibihano? Ngira ngo sibiri inyuma Kazimiri nigize gusobanura mvuga ingengo y'imari y'u Rwanda ntangurugero y'2024-2025 nerekana ko igeze hafi kuri miliyari 5,390 gutyo, cyangwa tiriyoni 5 z'amanyarwanda urebye ugereranyije ziri hafi kugera kuri miliyari 4,500 y'amadolari. Urebye hari amafaranga ava mu misoro igihugu kishakamo angana na 52%, hari amafaranga aturuka mu nkunga ziturutse hanze angana nka 13%, hari amafaranga aturuka mu nguzanyo igihugu kiguza aturutse hanze agera hafi kuri miliyari imwe cyangwa se 23%, hari n'andi navuze atangwa na atuka muri Roni mu gufasha muri bya bikorwa byo kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi, navuze agana hafi ya miliyoni 17 z'amadolari. Ibyo ayo mafaranga yose urabona ko haragenda menshi aturuka hanze, ayaturuka hanze atangwa n'ibihugu. Icyo gihugu rero gisinyana amasezerano n'u Rwanda, nka Canada sinyanye n'u Rwanda, Amerika sinyanye n'u Rwanda, Ubwongereza bwasinyanye n'u Rwanda. Muri ayo masezerano haba harashyizwemo impamvu icyo gihugu gishobora kuba cyahagarika amasezerano. Icyo gihe kikavuga ati nko nimba tubonye hari ikibazo nko nk'intambara, hari nk'intambara tukakubwira tukasaba igihugu guhagarika iyo ntambara, nimba igihugu kitabyemeye dushobora guhagarika iyo nkunga. No mu buryo igihugu nacyo gifite ubushobozi ku giti cyacyo ko kuvuga tuti twebwe ya nkunga twatangaga kuri iki gihugu turayihagaritse, cyangwa se n'igihugu uko mutagoma urumaze kubivuga u Rwanda narwo rwavuze tuti dufatiye ibihano Bubiligi, nako duhagaritse izi mfashanyo Bubiligi bwatangaga, igihugu nacyo gishobora kuva muri ayo masezerano kikavuga iti amasezerano twagiranye ntabwo tugishaka kukomeza kuyakurikiza. Muri makeya igihugu cyose gifite uburenganzira bwo kuva muri ayo masezerano cyagiye kigerana n'ikindi, cyangwa se kigahagarana ano mu rwego rw'ububanyi. Ibihugu biba bifitanye ububanyi hagati yabyo bishobora kuvuga ati bwa bubanyi nari mfitanye nawe ndabuhagaritse. Ubwo n'ubushobozi igihugu gifite ku giti cyacyo gishobora guhagarika ya mibano yari ifitanye n'ikindi, nk'uko wabonye ibihugu bimwe na bimwe byagiye bihagarika iyo mibano. Ni uko nguko mu buryo igihugu gifata gishobora gufata ibihano ku giti cyacyo. Mu buryo muri rusange imiryango hirya no hino ku isi nayo ishobora gufata ibihano bitewe n'ayo masezerano bagiye bagirana n'u Rwanda.
Reka dusabe Jean-Claude ihangane gatoya tukiri kuri icyo kibazo. Buriya abantu benshi baribaza, nanjye ndimo, kuba u Rwanda rwarafashe icyo cyemezo, buriya umuntu yavuga ko nk'igihugu cy'Ububiligi cyahombye mu ruhe rwego?
Nabisobanura gutyo. Ibihano nabishyira nko mu rwego mu buryo bumwe muri rusange. Hari ibihano bigira ingaruka aho kanya, hari n'ibindi bigera ingaruka mu gihe kirekire, hari n'ibindi ingaruka umuntu ziboneka ku maso y'umuntu, hari izindi ingaruka udashobora kuboneka ku maso y'umuntu. Bivuga icyemezo u Rwanda tubwiye ufashe ruti Ababiligi ntabwo dufashije ingamba yo guhagarika ubufatanye twari dufite hagati yacu, bishobora kugira ingaruka. Navuga mu gihe cy'imbere kizaza, niho nabishyira cyane, kubera yuko icyo cyemezo ushobora kubona nta ngaruka mu buryo gifatika ku Rwanda, ntabwo ruha amafaranga cyangwa rufasha Ububiligi. Ariko u Rwanda rugenderanira n'Ububiligi, icyo kintu n'ikintu tudahita uvuga uti koko kirashoboka. U Rwanda rushobora kuvuga ruti wenda Ububiligi bazaga mu Rwanda twahaga amaviza, twabemereraga kwinjira mu gihugu, turabahagarikiye. Ibyo ni igihugu gishobora gufata ibyemezo nk'ibyo ngibyo. Ishobora kuvuga ati bo kuri icyo cyemezo u Rwanda rufashe, Ububiligi bushobora gusaba Ababiligi ati ubwo badufata iki cyemezo, natwe dusabye Ababiligi kutongera gushora imari mu Rwanda cyangwa se gutembera u Rwanda, cyangwa se niba abashoramari b'u Rwanda bashoraga imari mu Bubiligi, nabyo u Rwanda rukaba rwabasaba ntiwongere mwongere kohereza imari yanyu cyangwa gushora imari yanyu mu Bubiligi. Ibyo bintu ni ibintu kenshi bitagaragara bitabonesha amaso ariko biba biri inyuma. Ntabwo wavuga urugero muri cya cyemezo Abanyamerika bafashe bafatira ibihano buriya bari abantu bavuze nka generali wagiye mu kihuko James Kabarebe n'uriya uhagarariye muza AFC muri Congo. Uyu usomye iriya nyandiko yanditswe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, iyo ugiye hasi hari ibintu mu tunyuguti duto cyane tutagaragara. Barandika ngo udusabye Abanyamerika bashora imari mu Rwanda kuba kwifata cyangwa se gushishoza. cyangwa se abantu basura igihugu cy'u Rwanda mugende mwikandagira kubera ko ibi bihano dufashe bishobora kubagiraho ingaruka. Ibyo ni ibintu umucuruzi wese ugiye gukora ubucuruzi gushora imari nko mu Rwanda abanza gusoma, abanza kujya ku rubuga rwa Minisiteri y'Imari ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga akabanza kumenya nimba ibyo agiye mu Rwanda nta ngorane yahura nazo. Abanyamerika barasoma cyane, abashoramari barasoma cyane, babanza bagasobanukirwa bakagura za rushishi zabo mbere yo kujya gushora imari. Ibyo ni ibintu bitagaragara ariko bigira ingaruka ku gihugu, akenshi ibyo ntabwo umuntu abibona. Ni muri urwo rwego nabivugamo, hari ibigaragara kenshi ibintu bitagaragara bigira ingaruka zikomeye cyane kandi bikagira ingaruka mu gihe kirekire uyu munsi ubu tuba tutabona.
Yego, murakoze cyane. Reka twakire Jean-Claude na Hategekimana Eliazar duhere kuri Jean-Claude kaza mu kiganiro muri sanga ikibazo wihuse cyangwa igitekerezo.
Yego turi kumwe. Nari muguze ku ngaruka z'ibihano bifata n'ibihugu biri hejuru bifite ingufu. Izi ni ingaruka ku bihugu bya Afurika karete y'ipovure ziba zizagira ingaruka irutse kuri ekonomi y'igihugu kubera ko nibo baba bafite byinshi byo gucuruza bituma wenda tubaho. Igihe rero bafashe ambarigo zikabura icyo gihe hawaye ingaruka za ekonomi ku baturage no ku mibereho yabo. So nkibaza ntise ko baba bafashe biriya bihano kuriya bakaba babifatiye nk'u Rwanda muri kadire ya ziriya ntambara ziri kubera muri Congo. Ese ni u Rwanda rwateye muri Congo kuki batareba origine y'abantu batanga imbunda birirwa barasisha muri Congo ahubwo bagafata u Rwanda ibihano biriya mbunda zituma iziriya ntambara zihoraho n'abaturage bakabaho nabi bakabakanapfa zikorwa nabande bazigurira he zivahe? Rero ndakavuga nti gufata biriya byemwe bakabifatira wowe nako ku Rwanda mu gihugu cyo muri Afurika ku bukene abantu baba basanzwe bafite aramutse bazifashitiye igihugu gikakaye baba bashobora kwirwanaho kubera ko baba bafite ibya nkenerwa bya buri munsi. Ariko ko ku bihugu byacu tutari twatera imbere mu byerekeye nk'inganda barafata nk'ibikoresho abantu wenda bakoresha bya buri munsi bafata mbarigo abashoramari babo bakananirwa kubitugurisha. Ariko n'u Rwanda rushoboye gufata mbarigo nabo bazifata bakavuga bati mbo niba Canada dufata ibyemezo natwe ntihakazagira umunyakanada ubwira ku butaka bw'u Rwanda ntihazagira n'igicuruzwa cy'iwabo kigurishwa mu Rwanda. Ariko ntabwo byashoboka kubera yuko ibikoresho byabo turabikenera mu buzima bwa buri munsi. Ubwo rero nkabona ko ibihano bya biriya bihugu byo bizagira ingaruka ku baturage, ariko bakagombye kureba katalizeri cyangwa se origine y'intambara n'ibikoresho bikoreshwa mu kwita abarayo baturage bwa kariya karere.
Jean-Claude, reka tugushimire cyane icyo gitekerezo. Noneho tujye kwa Hategekimana Eliazar, ikaze mu kiganiro muri sanga ikibazo cyangwa igitekerezo.
Igitekerezo cyanjye vise nuko mbona iyo bafashe ibihano abenegihugu birabagira ko ingaruka cyane rwose. Ahubwo gusa icyo mbona nabo bariko barafata ibihano boraba kubera turazi yuko bijya bihugu nk'Ububiligi canke se nabyo bintu byose biko birafata ibihano ni bihugu bikomeye cyane. Ahubwo byaraba ubujya ahubwo byahuze ijya migwi kugira ngo none habone kugumbira kubera abakongomani cyane rwose bariko birabagira ko ingaruka cyane rwose. Nko mu gihe rero boraba uburyo kuko turazi yuko bashoboye bora uburyo bagakora cyane rwose bakaba uburyo bakabahuza bakabaha ibiganiro cyangwa se bagafata ingamba ibyo bikoresho nyine cyangwa ibyo bigwanisha aho biva bituruka mu byo bihugu nyine byabo bakaba uburyo babihaga kandi n'irya ntambara igahagarara. Nicyo gitekerezo cyanjye. Murakoze.
Urakoze cyane Hategekimana Eliazar, ugire umunsi mwiza.
Namwe murakoze cyane kuba mwatuganirije.
Ndumva haba hamagara benshi ni ibitekerezo ibindi birimo biraza ku muyoboro ku rubuga rwacu rwa Facebook yati mwiriwe njya nibaza niba hari bimenyetso bigaragaza ku Rwanda rufasha umutwa wa 23 ikindi yo ndebye impunzi z'abanyekongo nibaza niba leta yabo hari gahunda igira yo kuba yazicyura zigasubira mu gihugu cyazo Viani JMV ati twebwe abasigaye mu Rwanda ibihano ntacyo bivuze kuko abenshi muri twe turya twavunitse ariko ntibyakuraho kumenya nabavandimwe Pascal niyo buhungiro ati ibyo ni bikanganyoni ntabwo babiduteye Hakizimana Siria yakati u Rwanda rurarengana JB Dor ati ingaruka nyabaki nibafate nibindi nta kibazo Azi Abdul da Lakiman mutubarize mu batumire baze kutubwira uko ibyo bihano ntacyo bizangiza ku mibereho y'abaturage no ku bukungu ubugu Rwanda Leon ati ibi bintu nuko mukomeza kubikorera amplification ariko busanzwe izi inkunga zihagaze igihugu gifite organization ubuzima bwakomeza ku mwaka nta gihugu gitanga inkunga irenze miliyoni 50 ku Rwanda izo nkunga zose uziteranyije ku mwaka nta miliyoni y'amadolari irimo rero guhagarika inkunga sinibaza ariko ari byo guhagarika inkunga burya su Rwanda rubihomberamo gusa ahubwo n'abazitanga barahomba kuko n'abazitanga ntibazitanga kubera impuhwe bazitanga kuko zibungukira u Rwanda rubiretse bazihagarika ntihashira umwaka bataragaruka basaba kuzisubizaho banakamaze ibyo bintu nibyo
nikawenda tugire igisobanuro hari tutandukanye ibintu bibiri hari numvise wenda mere kuri icyo kibazo cyane muvuze hari icyo bita inkunga akabaho ni icyo bita inguzanyo iyo tuvuga ngo ibihugu bifasha ikindi gihugu ahubwo tudasobanukirwa ese iki gihugu gifasha ikindi gihugu gute harimo ubyiciro bibiri hari inkunga igihugu gitanga nuko kwizo nkunga itanga ntabwo igihugu kindi kiba kigomba kwishyura kubasubira nicyo bita grant amafaranga batanzwe ntabwo igihugu kindi kizayagaruza nibyo gitanze kugira ngo gifashe abaturage ariko hari indi nkunga twashyira mu bwoko bwa inguzanyo inguzanyo zitangwa n'ibyo bihugu kandi urebye ibigo by'imari nyinshi biherereye muri ibyo bihugu kandi bifite icyo bishobora gukora kugira ngo izo mari uwo mwenda watangwaga uhagarikwe kuvuga rero ngo ntacyo ngaruka byatanga ntabwo ari byo ntabwo mbyemeranya n'ababivuga kubera mu rwego rw'ubukungu rwego rw'imari guhahirana hirya no hino ku isi bw'imari hirya no hino ku isi ibyo byose bigira ingaruka icyo nakwemeranya nabyo bagiye bavuga ni uko ibihugu byombi bigira ingorane ingaruka zigira ku bihugu byombi kubyara bikoze cyangwa niba ari Amerika itanze ibihano cyangwa se ari Canada nayo Canada hari izindi ingaruka bishobora kugira kuri icyo cyemezo bafashe ariko usanga ibihugu kenshi bihagorerwa cyane ari ibihugu by'iwacu cyane cyane inkunga yewe nayishyira ku ruhande nkaguma nkita cyane ku nguzanyo za nguzanyo zitangwa ese igihugu gishobora kubaho kidafashe izo nguzanyo nicyo kibazo tugomba kwibaza byashoboka ku kibazo igihugu nta gihugu kibaho na kimwe ku isi kibaho kidafite inguzanyo ni nk'umuntu ku giti cyacu tubaho abantu benshi uraguza kugira ngo wikemurire ikibazo runaka aho rero twihanze turebeye mu buryo bw'inguzanyo ibyo bihugu bifite ububasha bw'uko za nguzanyo zatangwaga zashobora kunyuramo bya bigo by'iterambere cyangwa ibigo by'imari bakaba babuza gutanga za nguzanyo cyane cyane bikunda kubaho ni uko ibi bigo hirya no hino ku isi bitanga signal cyangwa bivuga biti iki gihugu ntabwo kizashobora kwishyura ya myenda twayihaye muhagarike kongera kubaguriza kubera yuko ya myenda batazashobora nibaha ntibazashobora kwishyura icyo nicyo kigiraho ingaruka cyane kuzanguzanyo zishobora kugabanuka cyangwa se zigahagarara cyangwa se ugunguko ikiguzi ku kiguzi utanga kuri ya myenda wafashe kirazamuka cyane ugasanga igihugu gishobora kongera kwishyura. Twabibonye cyane nko mu minsi yashize Ghana yagize ibyo bibazo bitewe no kutashoboraga kwishyura none igihugu kigihagarara kwishyura abakozi gishobora kirahagarara neza neza cyane kuko kidashobora kuguza hirya hirya no hino ku isi. Iyo ibihugu byacu bitajyaga biguza icyo gihe byashoboka ko nta ngorane zibaho naho bitangiye n'inkunga ndabyemeranya n'abantu benshi rwose inkunga rwose dushobora kuzireka kandi tutakabaho bagihagarika bashobora kuzihagarika igihugu kikishaka mu buryo none ubwo buryo bukazabwa bwasimbura za nkunga icyo byumvikanye. Ariko ibijyanye n'inguzanyo inguzanyo birakomeye kubaho igihugu kidafata za nguzanyo aho rero niho habera ikibazo ni naho hagira ingaruka cyane cyane ku baturage.
Tugana ku musozo ndabona dusigaranye iminota ine gusa hari ibikorwa n'abanyapolitike byo ku rwego rwa politike nyine ariko noneho hari nabo umuntu yakwita abateknisiye bashinzwe kubungabunga ubukungu bw'igihugu no kugira ngo barengere inyungu z'abaturage mu rwego rw'ubukungu bakora iki muri iki gihe tuvuga yuko ibi bihano bishobora guhungabanya ubukungu bw'u Rwanda urumva nk'umuntu w'impuguke mu byerekeye ubucuruzi n'imari n'iby'ubukungu abashinzwe ubukungu bw'u Rwanda babyitwaramo bate muri iki gihe?
Okay, urakoze cyane mu rwego rwo kurengera ubukungu urumva ko uguti ubukungu bwanjye ntago nshaka kubuhungabana hari navuga we nk'ikintu cya mbere cyangombwa gyatuma ngo kumutahungabana na gato nuko nk'igihugu nk'u Rwanda rwavuga ati ibyo banshinja ndabyemeye icyo noneho mbishyize mu bikorwa icyo gikorwa nakoraga ndagihagaritse icyo cyatuma ubukungu budagira icyo buba na gato aho ngaho mu buryo bijyanye n'uko mu guhangana n'ibyo bihano n'ibyo igihugu kibize kiti ntabwo njyewe ibyo bandega simbyemera ibyo bihano ntacyo bizatanga nta n'icyo bizakora ku bukungu bwanjye hari ibintu navuga bike navuga byashobora gukorwa n'igihugu muri make navuga nk'ibintu bine cyangwa bitanu
ni ukunyarutsa dushigaje iminota nk'itatu
navuga ndihutisha cyane rwose icya mbere ni uko igihugu gishobora guhamagarira abaturage gushyira hamwe bagashyigikira leta noneho bakemeza ingamba zikomeye cyane zo kwibohora umukanda kuko icyo gihe ugomba kwiboha umukanda kugira ngo ushobore kubyaza umusaruro mu baturage bawe kigire kugira ngo ukunde uko abaturage bafatanya na leta hamwe bakaba bakifata kwiboha umukanda kugira ngo bashobore guhangana n'ibyo bihano. Ikindi ni ukongera ingufu kongera nakongera navuga gutyo kongera umusaruro w'imbere mu gihugu no kongera amasoko ni ukuvuga ko umusaruro w'imbere cyane cyane umusaruro mu bijyanye n'ubuhinzi ni ukuvuga ko ugomba kuzamuka cyane ko ibicuruzwa byaturukaga hanze ni ukuvuga bishobora guhagarara icyo gihe ni uko abaturage bagomba kwishyura kuzamura umusaruro babonaga bakawongera noneho bagashyikisha amasoko yaba amasoko imbere mu gihugu n'amasoko hanze kugira ngo baboneho bagurisha bya bicuruzwa bari bafite ko batagishoboye kubijyana muri ya masoko yo hanze. Ikindi ni uko ibihugu byafashe ibi bihano Kristina dufite ibihugu birenze ibihugu navuga 200 kuri hirya no hino ku isi ni ukuvuga ko igihugu gihe gifitanye imibano n'ibindi bihugu bitafashe ibi bihano ni ukuvuga kongera imibano n'ibindi bihugu bitafashe ibi bihano nabyo ushobora kubana n'ibindi bihugu bya bindi kujya gufatiye mu gihe bya bindi byo gufatiye ibihano ukabana n'abandi ugafungura amarembo ukabana n'abandi hirya no hino ku isi. Ikindi we navuga ni ugusubiramo ingengo y'imari ya ngengo y'imari ko bari bayikoze batitaye ko hari ibihano bizaza ubwo ibihano bize no gusubira inyuma n'uko ya ngengo y'imari bakareba ukuntu byo bayisubiramo bakareba aho bagabanya bakareba niba abakozi benshi bagomba gukoresha bakabagabanya bakareba niba ari amafaranga yo gusesagura yari bihari ikindi na cyanyuma navuga nuko akenshi usanga bijyanye na n'uburyo amafaranga akoreshwa kenshi usanga abuza akoreshwa nabi cyangwa cyo nabita corruption ugugerageza gushakisha ahantu hirya no hino hose amafaranga yasesagurwaga yasesagurwaga none ukayagabanya hirya no hino yayandi yibwaga yagiraga gute ukongera umurego kugira ngo ibyo bikorwa byakorwaga hashyirwe mu murengo cyangwa ibyongere gukorwa
nibyo ngibyo muri makerena Olivier Kamanzi washinze kanayobora ikigo cy'urugaga rw'abacuruzi bo muri Amerika gifite icyicaro Chicago muri leta ya Illinois. Reka ngushimire cyane umwanya uhaye ikiganiro muri sanga umwanya ntabwo utubaniye ariko urakoze cyane.
Murakoze namwe mutagoma.
Nshimire namwe mwese inshuti mwa duteze amatwi bo tutashoboye kwakira mbisegureho kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.